sosegunzi silina nzemani silina kalungi kusaba we mukama okule Nina Yesu, Mulwanyi wange, apanguza zonne talo. Kulembera, kulembera mukama, ebizibu bisuse kunsi. Sirina nzemanyi, sirina kalungi kusaba.
Sirina nzemanyi, sirina kalungi, kusaba.